fiona nsabonzirire mu eyo si ensobi omuntu kwanaawuuka okushyawa munne nakunyiiza naye badde fiona nsabonzirire mu eyo si ensobi omuntu kwanaawuuka okushyawa munne kale omanyi saakikola ng'ekigendereddwa nafuna agazibu mukadde ke wali onneetaagiramu fiyo nsabye nga tonnasalawo ekiito ekyenkomeredde osinziire ku mirundi n'emirundi gy'ozzanyiza nswaliza abategese enseko lwe tuli kyankalana tebibulamu ababeera ababiri okusowagana nga kale omumanyi tinnakunywa n'entamiiro nsula na kujjoba timalya nnabaki yoyolesezza ng'olamula ensonga ensobi ebyonno byompimapima nsaba obivemu nandiyitirayo nga gw'obadde okikola ngeri yagezesa wantuuka wala kyokka ate nange nenkwewa nnyo mpaka ku seefu esulamu ebyama byange nengikukwasa nfunye okutya kisinga ofuna omulenzi asuza mu abakazi akasiba ke kasooka obbasenguka nga mmitwe ate bameka abakkakkanyi ku byamu okuyuza kaafuna omubya kasitaamusuubiza ne byataamuwe gundikula kuba byakusuubiza ono gw'oleseewo n'oyo omubya tewali njawulo byebyo byazungiramu nze nno kati sirinze kunsensula nswaluke kuba mmanyi yabaaga emyakira omulala agumula wankubakuba onze namaama nesanyala nsaasira galeka naawe okimanyi nti wankuba nnyo singa ddala onvaamu ng'ompaddeyo okuzza misango bansibe kale bw'omalirira ntuuse kufuuwa njaga nfuukane so n'ennakumanya bwe kusukkako oyiga amagengere tosalangawo mu busungu obungi ne mu ssanyu erinji abasinga bawunzika nga bajobojasinga kakkanako tufune akaseera twewuunaganyemu n'enkola empya bw'oba okisembye bidde n'amateeka nawe nga wenga buli muwala gwe ndaba nfaanalina bubi kale yeggwe bwe njagala ng'erinnyo eryakuuliddwa wansaze ebigambo ekasaako mbanywanyi nti nno yeggwe bwe tulyawukana nga ngenda magombe kulabidde abanzaala oyo taata ne maama kye siriddamu kwegezaako kkola ng'ebifunyiza wankubakuba onze namaama n'esanyala nsaasira onva mundaze mu mirango by'abafu ez'ensobi era naawe omanyi zikolwa bantu balamu nsonyiwa nga nange bwe mbadde nkola by'osonyiza obaggwa abakwegayirira olinda banywe butwa olwosanyuke ng'abanzaala mbalese mugajjulujjulu mbuulira akwegayirira olinda anywe butwa olwosanyuke ng'abanzaala mbalese mugajjulujjulu fiona kiki tobanga wajyaŋŋambega ekibonerezo ky'okukyayibwa si kye kijja kale mumusango gwe ndiko nakunnyonnyola nakwatwa n'endaga epoliisi obutadda waka nga nsuze mu kiseera onnyimbira abasibe kale ggwe yalinyoleddwa ate nkutidde bulijjo gobadde onoonyeza embazzi gwe gugudde kikunta wawe njadda kwova opaapaala embayinuzi obanga bw'osazeewo ekikolwa ekyo tekinkanze bwewakyusa empisa zo nategeera ekiddirira kankwerese nswa za luguudo. singa kuba na kulonda kukubo kujufumbe kamve kundale kanere senda lagi pola mpola kanonye wasanga ndifuna omuntu mu bantu wini chanyinaze giro kolo muigo butuna muzula nikidirira okugenda kwanjula banswa za lugudo baba mazaka baba asanga yabodya omoyo mulondo nebo musewa koyo talituza meme omchala sani na jibwe kamba zadi joli dokulopa owebala mubi nokwefula changwirwa owebala mubi okwefula changwirwa abange byebyo